Ngibingelela abalimi nginamukele esiqephini sethu sesine sengede yangoMay okungunhlaba kulonyaka u-2021. Ikhasi lesikhombisa osihloko sithi ukubaluleka kokutshala izinhlobo ezahlukene zomoba emasimini. Ibhalwe nguSharon McFarlane, umcwaningi ngezifo zomoba kwaSasri. Ifundeka kanje. Ukutshala isitshalo esisodwa uphindelela kunenzuzo eningi okubalwa kuyo ukukwazi ukutshala nokuhlahla kanconywana kanye nokunciphisa kokuncipha kwezindleko. Kodwa umlando uyakhombisa ukuthi ukutshala uphindelela ikakhulukazi uhlobo olulodwa lwesitshalo kungakhuphula ubungozi bokuqubuka kwezifo nezinambuzane ezibucayi. Lokhu sekwake kwenzeka phambilini. Indlala eyenzeka ezweni lase-Irish yayibizwa nge-Irish famine ngama-1980s. Imbangela ikakhulukazi kwakungutshala uhlobo olulodwa lwamazambane olwaluzwela kakhulu esifeni esibizwa nge-potato plant. Abantu babalela kwisigidi esisodwa bashonqa na ngenxa yale ndlala kanye nezifo. Kanti abaningi baphoqele ukuthi bathuthele kwamanye amazwe ngenxa yendlala. Ngama-1980s, ukwethembela ohlobeni olulodwa lwesiphunzi somvini kwaphoqa abalimi baseCalifornia ukuthi batshale kabusha izinkulungwane zamaheka emivini kwababiza izigidi. Ngenkathi kuvela isinambuzane ababengasijwayele sakhahlameza izitshalo. Ukuthomba okuphuzi okubizwa nge-orange rust phambilini kwakuthathwa njengesifo esingeyona ingozi kakhulu embonini yashukela e-Australia. Lokhu kwashintsha mhla kudala izimpawu ezinzima kubhebhetheka ngokushesha ohlobeni lomoba olunesivuno esikhulu i-Q124 ekuqaleni kwama-2000. Lokhu kwadala izinguquko kwisinambuzane esithwala ukuthomba okuphuzi. Isimo sezulu esivuna isifo kanye nokwethembela kakhulu kuhlobo lomoba i-Q124. Lolu hlobo lalutshalwe endaweni edlula amaphesenti awu-80. Umonakalo wadala ukulahlekelwa okubalelwa ezigidini ezingaphakathi kuka-150 kuya ku-210. Lezi zimo zazingagwemeka kube kwakutshalwe izinhlobo ezahlukene ukuze kusatshalaliswe ingcindezi yobungozi. Kwimboni yethu yomoba, phambilini umthelela wokuqubuka kwezinambuzane nezifo ubumkhulu kakhulukazi uma kuthembwe kuhlobo olulodwa noma uma kukhona izinhlobo eziyingcosana. Isibonelo, emva kokuphasiswa komthetho ngonyaka u-1927, owawudinga ukuthi zonke izinhlobo zomoba ziqedwe zisuswe ngenxa yamazinga aphezulu omabalabala okuyi-mosaic. Imboni yathembela kakhulu ohlobeni lomoba i-Uber olaluvela eNdiya olukwazi ukumelelana nomabalabala. Lolu hlobo lomoba layisebenzela kahle imboni iminyaka eminingi kodwa lwaluzwela kakhulu kwisifo esibizwa ngedube okuyi-sugar cane streak. Okwathi ngokuhamba kwesikhathi umoba wanqotshwa ile sifo. Imboni yasala isenkingeni. Akugcinanga lapho. Ngeminyaka u-1940, isiwumba okuyi-smart saholela ekulahlekelweni okukhulu uhlobo lomoba olaluthandwa kakhulu abalimi basenyakatho netheku i-CO301. Futhi kwaqhubeka kwenzeka ukuqubuka okukhulu kwalesi sifo ngeminyaka yo-1960 kanye no-1970 ngenkathi i-NCO310 isitshalwa kakhulu. Izinhlobo zezinambuzane nezifo ezihlasela umoba ziyashintshashintsha. Ukuhlasela okusha, ukushintsha kofuzo kanye nezimo zemvelo kungenza ukuqubuka kwezifo nezinambuzane okungalindelekile. Lesi simo singathi ukuncishiswa ngokwenza kudedelwe izinhlobo ezintsha zomoba njalo njalo. Kugqugquzelwe nabalimi ukuthi batshale izinhlobo ezintsha zomoba uma betshala kabusha amasimu abo. Ngaphezu kwalokho, isikhungo sezocwaningo ngomoba sincoma kakhulu ukuthi abalimi bangatshali uhlobo olulodwa lomoba olungaphezu kwamaphesenti awu-30 epulazini noma kwisifundamshini. Ngale ndlela, uma kwenzeka kuqubuka isinambuzane noma isifo, umthelela ongemuhle kwezomnotho unganciphiseka. ukusungula kwezinkulisa mbewu ezifana nezibonelo kungaba nomthelela ekusabalaliseni kutshalwe izinhlobo ezintsha zomoba endaweni. Ukutshala imbewu eseqophelweni eliphezulu enhle yagunyazwa noma yaqinisekiswa kanye nokutshala izinhlobo zomoba ezahlukene kungasabalalisa ubungozi kunciphise ingcindezi elethwa izinambuzane nezifo. Ngaleyo ndlela kwehle nezinga lokuthi izinhlobo zomoba zigcine zikhahlamezekile zinqotshwe yile ngcindezi. Ingakho abalimi begqugquzelwa ukushintsha izinhlobo zomoba futhi bangatshali uhlobo olulodwa emasimini abo. Umlimi angakhohlwa ukuzitholela isiqephu esilandelayo esikhuluma ngokudlulisela ulwazi kusetshenziswa ezokuxhumana kanye namabhuku abalimi atholakalayo. Ngiyabonga.